chamasigayo sengidiniyeye lentsha yanamhlanjema isijikile yalahlokumovayo abasakwazi nogida kanti senabanjani akwenze honisha isibhelane kanti senabanjani makulikole matafuna mkhohlwa kodwa niyakhohlwa masikenu ngimilela silo samabani laba sebejile bayiphathe isilungu ukhumbula ekhaya
Ufaze waqala musha sithola malume Amalume la wezangu uzosiphuca masebenje Kunjuzulu wonakala kanjani Shangani wonakala kanjani Uma sendahla masebenje Kunjuzulu wonakala kanjani Mamusazi wonakala kanjani uma sendahla masiyeni Mangumthetho wonakala kanjani Kwanjumsotho wonakala kanjani uma ngalahla masiyeni Balibulale izalani
Sihlaba kanjalo kezakitsho phongolo ngihamba nogatsheni umfokanseleza nesikhomane sakitsho emphafeni ophongolo mnganwana Yimi ngumthwalo sindi mbongolo ngibone ikhihliza amagwezi zingakafika enhla kwejoli unoncisha zayidube ngoba kwancishe kumkhonge sebhadele yimi udusha lentombi emnyama yaxoshwa emendweni siganile ngidigijima sangoma somfazi omlungu yodlulisa ebushongo abasedlozeni labamhlophe abelungu ingani ngizwile kuthwitoriselea kwengizobushongo olimi lwasemzini Yimi lowo mnganami nohlehla nyovana zawuphuma esangweni phoyisa lo mnumzane uhlahlela amahlo ndlela edlule kanjani itourist ibhekile Yimi ngusidwaba setshitsha basibiza ngodida ibambe ngomngalo mkhekazi uyilethe kithi kwamashobane yimi engalobola ngembizi yagawutshwala behlambo lele labuya nenseleka linda mkhonto mhla enqini isichithini Mina ngutokolosha ngeke uzuzibe mnganami ngeke futhi uzubalekele noma ungabona ngamehlo enyama ngoba Sidlala ingoma engazibeki imngane wami ngoba ukhona ugatsheni umfokanseleza sikhona nesikhomane sasophongola uthule nje uzokuza ukuthi bazothini
Uyevanta abasha Yesterday ngawalahla amasiko ethu uyebantu abasha. Ngesicela ngawalahla amasiko ethu. Ngesicela ibuyele emasisweni. Ngesicela sibuyele emasikweni akwaZulu. Ngesicela ibuyele emasisweni. Ngesicela sibuyele emasikweni akwaZulu. Uye bantu abasha. Ngesicela ngawalahla amasiko akwaZulu.
Kona Sisho kanje nase somaya sasophola mazabo yentonga yempafeni isikoti mkanamla kuma kona ngithi sei ipip number ipip 3 ukatheni ukovozi somaya sasophola ngithi angizukhuluma ke kuloko sothula njengeke ngime khona kanje.